I'm sending Cuba, Gabba Grinder. Shit! Grinder Kings Entertainment. Lalel. Jen. Kwasuka lokho izinto esiphathe imali makufika thina sithatha zonke dala ngenza so umsebenzi wambonqoma bonke oleweni ntwana everywhere ngiyatholakala mofuna mina on your trend ntwana faka izaka baningi bayangifuna abafuni nokubhadala it's been 5 years ntwana ngirephela mahala right now ngizospana angizile ngokuzodlala dala ngigijigijima kwaguga nembadada badle ntwana insimpa abanye badle ntwana iwork Mara ngware shake and I never going back Abantu ngabathemba bajabule mothatha step They never feel your pain Trust me, I know there's something they never show you Kumele ube strong, ufunde ukubekezela Ukwazi nokuzenzela Umqondo wama-artist amaningi ayabheda Makuvuleka amathuba namashow bayazivalela That's why ngasayicanga ukusifaka emashowini The most bayafana amanzi no-paraffin Lo mntwana lo yababa ngimdinga emalawini Yimini oletha ubaba ngimphuze sukalikhi Nami ngifuna izaka kuze ngi-extend ijalide Ngidla inyama eningi angithi ngikhathele ikabishi Nami ngiphile i-soft life, ntwana ngakhathali Uma ngibamba i-mic, show ngikhanda imali Laba banenkwari, do your job ngabanaki Last time ngise-down, I swear you bangani If you want to fight me, asikhiphani inkani Damn, I can fight, who's the king, maybe niyazi Fuck la magwala, right now ngigcwele amahlathi Yilezi ezingananzalo bheka, sidlala ukubamba i-jazz Imina odlala rough la, ngena ngixova i-crown Bayazi imina umpetha, that's why they call me the best Everyone they ask me, but I'm here now I'm back You have to relax, thulubuke and learn Umsentilezi ehlezi sibhala, nathi sifuna umbuso Vuka nawe uyophanda ukuze kufezeke amaphupho Today uyafukuza, ikusasa liphethe injabulo I'm out.